Iwapo nilikukosea, I'm sorry baby, I'm sorry. Iwapo ulinikosea, my baby, I forgive you. Natoa shukurani zangu kwa Mungu kwa kunipa mihai. Thank you Lord.
Na wamasai. Hi baby, nipe hi. Tumevuka humwaka hatujadai. Nipe nari nataka kuwasha ngwai. Tufanye mapya kama mwaka mpya. Yalopita sindwele. Umengara mbrechu umesonga nywele. Wakubali ya kwangu basi piga kelele. Sini mbili sio moja. Ya binadamu vihoja.
Vihoja,
bless our big soldier.
Salute.
Happy New Year.
Rampage Records.